alannoga e tati lewru avril en biyan wattu jona suka be do mbawi tayde le mali fu e mangal mudde en jooti be sanne Ousmane Niali Bulli lewru korka dudu timmi wattu jona waka nyaamete yare tan jele nawno wori hayra waare
gonga non jaati juddanu gonde andal nima habbeti do bon basam kay tan meter fu nyaani fati
alhamdulillah en joppon do fati hono massa donnere ko nande mudden nan do cioggu base ngaydi Ousmane Niali Bulli wattu jungo ba yade mbosso o en jaltina kabaruji
ay bismillah en putira halde hala suka be jokodo waltim be taggu mubben illa juldanu gilla julde jati waday e galam beedrade famule jurnangal sukabe jokkobe ujinaji nayon woni pamabe fa golleji windugul carte biometrique yafa sukabe jokkobe jetti go hakkillo no timenide haro jaldi en kala hala quart de finale coupe du mali andam hebe kani memondirde
micitene wiide ila lew ramadan do timmay sanne Ousmane Niali Bulli wobbe kanam muddi e woyltinde tagguji mudde en de
wallahi non jaati wi'a sukabe jokkobe hewbe balti tagguji mudden illa korga timma dun hande kay jeggiti fe yalla korina fa beedreden fam kedena sita sidibe
lede balde didi aminani hono korkarum wati bintu tippike hijabu mudun o acci suddude hore makko o morikin fa wodi o wadi masriji makko lobbi ko tewtade yalla o ngarda sanne ngende de julle bintu ana andini kulidi mili wadde li ne julle o soodi kadle makko kese wattetede ne o han yarde li boite jamman julle ne to worɓen du hono ɗi kulle yunko mata misala abou kaydum milɗum korkaron haade e jamman lelatol kadiri o acci yaade misiide o fuɗɗike haalde haalaji makko bondi li watta joni ɓe acci jaati lewde allah ko heewi e mabɓe milan ko allah kasi jaati nde ɓerɗe mumen ɓe fuɗɗike jokkude tagoji mabɓe bondi arande hono guyka pene yargol ɗi e nannal muɗum gaddu e tawede fuu dinankoɓe holliti wi kulal allah ana hani jokkunde feso korkaro timmi nde wi mabɓe neɗɗo an ha lewde allah fato gurga muɗum haade honoe jamane balde tan neɗɗo ko tawa fuu wawa hilde allah juuti ɓooyi fuu neɗɗo tagu muɗum bongu wawa cuuɗade gaɗɗo e tawede fuu mbiɗa tewtira homo fuu tinno tawre tagu lobbu feso korkarum timmi
en jarani nokku noddirteɗo kay uso hollitinde wiide o ɗo tagu omo lobbo sanne saabi de ɓe kolliti wiide ɓe fuu ɓe kawra dow lahla gotal ñande julde
e noon jaati sukaɓe jokkolɓe hewɓe gatta o golle ɓe mbiyo ɗum al adama sukaɓe jokkolɓe gatta ko wawi ɓeydude soɗude en ɗam hakkude muɓɓen e wi andinɓe fina tawa ka eɓe mimsi joni ko o golle ana wondi e majjude seeɗa seeɗa fa ɓeydireɗen fam keɗɗen Mamadou Sama Sekou e Ali Cissé
fa ɗo gonɗen ɗo yogaɓe na jokiti ngal ɗo tawangal dewral ka noon woɓɓe kay gutti
mi ñamda ñande julde ne yalla jam ana warta fay janggo mi gaɗan ɗum homo fuu wadda ñandu muɗum nafa muɗum ana momni sanne saabi eɗum ɓattodira en mi gutti wadde ɗum saabi yoga e amen ana jogui mbadiji ɗi
moƴƴa wi gundu jaɓate andanɗo finatawa oɗo kabaru ona wondi majjude saabi jogola jokolɓe e saraɓe yogaɓe
so sukaɓe fuu ñandi ana wadda jilli hakkunde mabɓe to ɓe tawa ɗu fuu a tawa eɓe ɓattodiri eɓe jayunodira ñanduji hono ñiiri kae laccire ka yiɗa ka fewi kasi
nden no mbiyan jokkol ɓe fuf kebra wagara Mamadou Samba Diallo heɓani ɗum jirtomani gila kay
se iwri kay en jara nokku noddirta ɗo yoro so hollitamede ila lew ramadan du fuɗɗuno toon Ousmane Niali Bulli sukaɓe wonɓe tonɓe ɓe gondi wutude ɗati mawɗi gondi tondi ka fayottoyo e goriyaji ɗi
sukaɓe jokkolɓe ɓe gaɗa ɗi golleji ƴiwde 21 fa yettade minuit nenno himɓe gendi kay e jettiɓe sanne hollitinde wiide o yoɗum immadara gaɗo yirwere e gennidi fa ɓeydireɗen famu keɗɗen Mamadou Sama Sekou sita sidiɓe
wuftugol fonceji laabi mawɗi e nokkuji kawrital jama goni golleji ɗi jokkolɓe wiroso gaɗilele lewru ramadan fana muɗum yo sakkade bonandaji jam gallure nde keɗɗanna Modibo Goyta horejo fedde sukaɓe wiroso lollirɗo AJDC
min mati do laabi ɗin godron ana da'a bonde saabi janji ko darto toon ɗum saabi somi fi dabiriji fittudede godron watti fuu so nokku jeñi
jamara nde yetti sanne ɗiɗo immadraji lattude sababu situation o waɗe leydi wa muña nden haɗantorraji kinniɓe ko war muɗum ɓe
soni sukaɓe jokotɓen feɓɓami anni waɗɗi golleji ɓeɗe hani yettede sanne saabi ɗuna naato saabe hunjunde lamorde meɗen yarda yesso saabi ko tewteyi hono laabi ɗin rentinte
Ali Hadar heɓan ɗu siyotomani gila yoroso
ɗo kabaru ɗi puɗɗata ɗo Ousmane Niali Bulli a haali hono kabaru sukaɓe jokkolɓe ko yaata ujunaji ñanayon kamɓe ɓeɓɓammede fa ƴeewlono kani windirde ko nayiri banggal carte kese ɗeɓe noddiri carte biométrique sécurisé
jaati baru ɗum gofarde ma woni ko holli ɗum ka sukaɓe jokkolɓe hewɓe gomɓe ɗo bamakoɗ ɗo kañe ele kedde e leydi meɗen ne jetti go hakkillo ɓe koɓe jeloto hono ɓe suɓaɓe pammine golle o fa gasa yalla kañe ndu ana daruno paadi boofi gaɗa dow muɗum fa ɓeydureɗe fam keɗɗene Mamadou Sama Sekou ko Ali Cisse
kado aniya lato sababu habbo rafhebul golle e newamu ya windugolle inde jokolbe be no holtiri Bokar Kaba e Musa Koni be do fufna jodi to medina kura
an haani ko be immina ngado be ido golleji be naba dum en nukule kewle min ka mi hebaayi wadde enrol ma o fi mi banti hore am sabi yimbe ana heewi san no dum wurdi wadirede ni kana moddi so wana dum wadde dum bamako do ka wana huuna ko niwi
dude masina yaade koro fangude an songo jenebe fufungo hakilo jogi nono ila mabbe yo halfuntebe golle pamine golle o no haniri yalla patfi bupuji tawe le carte de
ndi waytugol inde waytugol nyalaade to yimbe be fini wajibi kina sukabe jokolbe be jangine do majjum tafum be andine hono do wadirte nokkule kewde to awrul ma o way wadede ana hani jine to be jilli kulle de fu sabi be anda inde yimbe be anda hono be jambirte be nokkule to be nellete
yadi milier ando ni defa hande golleji carte biometrique puddali le nokku jogaji sahla lindi sabi rafnde nagu
dun nabata yewtere mede minimaga sukab jokolbe hewbe gondube no tirade ko nayri bangal connexion ko kolli metti mudden sanne fewde reseau ngaydi usu
e non jati be denti le fedde de be noddiri do kera de blogueur en kanye internet en ngoni mudden be kolti metti mabbe e wide e cioggu connexion ana tidi ko be bajimbini boyte faabe dure den famu kedden Ali Cisse e Mamadou Samaseko
bamako do jokolbe yogabe na gonde imadraji yalla gollude moode telephone ngaji di na buyta cioggu internet le leedindi be anni jati wadde imadraji hono rafi nawtor gollo telephone ikonande mudum no holisiri Mamadou Bakayogo o blogueur goto beddo jokolbe
cette campagne di ngondi wadde imma daraji do beme ande to famin jiltina bataki mo mindi batakeji di mindi de ana wondi yiltinere do beme ande de nokkule de fu neddo fu jidi do ana wawi tawtude fedde amende mide anni yaale to wuddi
dum jabiti sanne no holisiri yogabe be min jidi le boli lamorde de min wajibina be buita no yaviri cogu internet no min jeliri dum e do reseau social ngaji di hebi mabbe
concerne vraiment be kani how to defa min bajin bina jom reseau ngaji di yalla e ke wa jipinde cugu connexion connexion o ka ana tiidi sanne do amen do unay didi balle tati so ngonga o idon tiidi sanne
be do jenebe mami adi wiri be jogitoto ima daraji mabbe di fa wattu hun cangol hore himmeji mabbe di
le konayri bangal tarikiji meden Ousmane Niali Bouli fa hande en garan jokkitade ko dum der Sassila Bamadou on kabaru ngado ngata kayni ngasane
mi cintinde wida tafonna Sassila yo gendi gondi le region kulikoro le ndi gendi gorko modo goto cagnowo ana wonno ton kanyum weltuno lato o ngata ana nyama rewbe yombaybe fa be jere den fam ani ko landirida Abdoulaye Jabate
wattino warle gennini amir genni wimo bismillah kimoto jotte ñenne dewal makko watte o weldi o naati hono bambani o yew o naato li luuro o suudi o yeewi ko nyaamata do saka got of maati dun kandi immi larni miili wardam sab ñeñambe kany ana anduduri al hali nebe naati e wolle o yew naato li mayon o wadi hoori ko bamba ton do saka du lalni kandi marfa mudun yey bangi mayon mi kay nanga bi debbo ngadda ne o yi bamma o li jannan o fellimo o warima
tapi le kaymo
cagal so heegi tariki go timmi ton dun nabata en e mbirki sembe cel Ousmane Niali Bouli biyan ko nayri bangal coupe du Mali wattu joni o tirage au sort yalti Ousmane Niali Bouli
non jati altinere jango fu joli ba ase Asbakar Diam memondiran jango mudon Black Star kanyu bisima 11 créateur ñari la e on ñaluma goto stade malien kanyu du fida e isfas
ligue des champions en bien quart de finale dum fiama wattu joni o hebe woni hon jabbibe yadi yaso be usu
club nga jabbido did an hen di leydi Italy don Inter e Milan AC jaltinin di Benfica e Napoli Manchester City mo un club Angleterre kanyuna memi yaltini Bayern Munich Real Madrid kanyu yaltini Chelsea
ko nayri bangal demi finale ngay dido waran fidele lewru meh warorun du
non jati pide belde garan wadde Real Madrid memudiran e Manchester City Inter kanyu du waran etudira e Milan AC match ngay den kanyu wadde don ali ngaji jenay e sappo lewru me retour ngaji sappo e jegon yottare sappo e jeddi lewru me
ay wono birten wattu jono ene
fijo go se weli fu ga baggu ana jaba segade
non wori so baggu weli dum weli biler sona dum sekoto non bireten Ousmane Niali Bouli ay wa sukabe fodi men jafe ino konno dandirno do e sedde yottere men no dirten tous o grenden wara so lako jeddi